This has been a glorious session of conference.
Koha konfenish na na uyen. Mo formalo ke kwa eta banigare en ai of ka fo fo ko na fai pong pong ini. Pe pe ke tik na tolu ko na fai nga hire ke tik ta tolu. Ko fa nga mari fo fi fi ni ke uria to ai ke tik mo tolu ka hire kulia. E fo ka si fo ta hani ano hiva ya tu. Ko aha ke ai po pe fai level to ku Elder Daniel L. Johnson o ka fi tu ngofulu. E kamata he taimi wa ai fo ta fo ka osi o kon finishi. Shoku kainga whenua kua utuu I he o mō loto loto ngā, he pongi pongi ni he loto whakatau ki lalo kua kurea ho mō utuu I mō mō lotu. I he kurea kia ngā he mea utoka I hoko ata mai, mō ia kua whie o ngoi, ke vahe vahe mo ki mō tolu. Kamata aki ha kulawe ki he taho e ngā he tawha aki, o e tau mō ui he māmani, a ia koe liriu. Me mei kua iai he taimi, ni tau whanongo ai, he kupu I lia koe, oku I kai ha mea e pau wange ka koe li liu. I he tau mo ui kua pau ki tau whihanga hanga I mo li liu, oku iai hanga he li liu e ni ihi uta li lei, pia ni ihi oku I kai. Oku wha li liu ia hange koha malolo hataha uta uofai, koha puke hataha, pe koe mori ha mo ui hataha. Ka oku alonga mo mā rie, ai hoko mai, ai ngahiri liu ko ia. I whakailonga I he konwhee ni sini, e tā ue whangafulu mā ni, ma hiri hana ui au koe me mipa o ka apostolo. I eku hoko koe me mipa si I taha, he toko ngufu mā wahe taimi ko ia, nā ku siua ki ai ka kautangata, e toko ngufu mā whā na nau lahiangi I a te au. Kua pekia tahataha atu e kautangata ko ia. I he taiwena pekia ia pa sen inkli he mahena e waluku heri ni uilo iai ko au ai apostolo fuoloa taha. Hange koe ngahi, kafa kafa he taimini ke liliu ko ia, koe houa e whami, e tau e whani ma ku hiri. Te mawhakamanatu mo Sister Monsoni he wiki kaha u, ai hako sia e tau anongo fulu e manofumari. He kwakai atu ke maka mataanga, whakatokanga I li liu lahi kua hoko ke ema mo'ui. Ku malolo e mago mātua o whena, ne nau tuu ha matawha aki he ka mataanga o ema whanonga, whakataha. Ku lahi ma whanau e tokotolu a ia nei tāpu ki nai e ma mo'ui. I hanga he tau lahi pia ku iai ho nau whamili o nau tolu. Ku lalahi konga hama makapuna pia ku iai, hama makapuna ua e toko whā. Me he aho ke aho miniti ki he miniti sekoni ki he sekoni. Ma whakalaka atu me he mea utau iai ki he mea utau iai he taimini. Koe mo oni ku wholoa katoa he tau mui a ngahi liu koe. Koe whai ke heke hepe, koe whai ke heke hea ke ngahi liu I he eku mo ui mo ki mautolu I he ngahi mea si. O koe kaitu umau e taimi, o ku laka maupe ia ki mua. Pea ku hau whakataha pe mo li liu. Ai laka atu ki mua. Koe whainga maari e pē ni taha I he mo ui whakamatiri e I he ni he tai meni. Koe lolo ange e tau mo ui o ku mahino o ku nou nou e tai me. O ku hoko mai ngā whainga maari e pē puri atu. O ku utui o ku kau he ngā hire soni maunga o ngā taha koe ni. Ai tau whanonga he māma ni koe ngā hire soni utoko ni. Ke tau whakawhai ke heke hei e ngā he mea o ku mahu I ngā mo ia o ku ikai mahu I ngā. O kua kore atu ke ewana a mautuku. Ke whakalaka ia teki mautolo e ngahe mea ku mahu I ngā I ho palani ke kahauta I loa ko ia o ku pau ke hoko mai. Ai ia teki maua he taimi ke whai ngahe mea o ke fie whai. Ka ke whainga ke maua fie fia I he whanonga he taimeni. O ku ui au I hoku waifi ko e kansa sio whaiwa. O ku fie fia au pita he mamata he ngahe whaiwa hiwa. Ko e taha o ia o kousa I ai na e whau he tangata Amerika ko Meredith Wilson. Pea ku ia ko e The Music Man. Ko e taha o ni hiu e tala noa ko palo ofisa ha Lot Hill. Pea na ni hanga whai mai ha whakatokanga o kofi o atu ki a teki mautolu na ne pehe. Ko e lahi ko ia a pongi pongi o ku ke tāna ki teke ilo I ai. Ko ke tāna ki hanga ngahi mea a nerfi mau mau time si kai nga feina we kai ha pongi pongi ki mana tua ka pau he kai te tau fai ha mea he a honi he time ni ko o se vahe vahe atu ki mua a whakata a tau oi whakau kau ko ia ko utui ku ta tonu ki utui lea ki pē i time mo tau lahi ko hiri na hiki ai e afa ko utoni i ha makasini ai a ku pehe Mahalo na utau taha tolu hou toko wā utau hong fulu na palo mesi mai tangata e ki tene awe ki maua ki he sekasi. Na tatangi mai telefoni he maukai hoa tā, pena ia ha mea na fie mao ke alu o fai. Pena ma teu teu ki ha amaloto ma mahi, pena ma whanongo hene peatu he telefoni i kai, he kai teu lavatu, ko pau ke tatari ia. Hene ta foki mai ki he tepilena mari mari a fine eiki, Nā ne peheange o ke iloi o kutou tofu ki mai pese kasi. Pe peheange tangata e ki o kou iloi e kaha e kaito e foki mai ai keisi ia. Ka pau ki ai hao whanau ko nau la lahi pe mawahe me iapi mahalo ko ke ngoi more lahi. Ka ke iloi na e kaite ke whakahonga i taimi o mo ui a hia na e to tonu ki ki whai. Ko mo oni he kai lava ki to e whai mai ko whakafoki ka koe laka peki moa. Oua na tau tokanga ki he kohuri ka akuta tonu ki tau ngāwelele a ki a whainga maari e ahani. I heni moi tai meni o whai mea katoa pe ki tau lava ki tau whau a ki hanga he manatu me lie. Ka pau ke ke iho ki hake whānau tokanga ki he whanki inima ko ia a ia o kuhā i he ngāhi feitu u ku tau wha a whakamaa. Mo vete ngāhi mea wai ngāhi whare pe moi fō ki whai. E vave e ne more atu. O kuhoko mai, he ongo I mawhasia I he tau mo ui. Ne ongo pe koi haha tau ngahi, tūkunga. Ko pau ke tau tāri ia I he lelei taha te tau lava. O to tonu ke oa na tau tūku kene, whaka e whi atu ngea I, ai mea ku mahu inga taha. Pe koi mea mahu inga taha, o ku whekau aki maupe ia, moi ka kai, o ku tau whehui. O ku tau wha mahalo, o ku pau pē, o ku nau iloi e lahe tau ofa ki a teki nau tō luka e ua pita na tau whaka mahalo pē, ka tau whaka hā o tau ofa. Nai pehe William Shakespeare, o ku ikai ke ofa a ki nau tō lu, o ku ikai te nau whaka hā e nau ofa. He ikai te tau teitei, whaka mea pango ia, he ngahi leere lei u tau whai, pe ofa o ku tau whaka hā I. Ka koe mea pango, koe ngahi mea ko ia, na to tonu ke tau whai. O ku mahu inga taha. Whai haki tohi ho kau ngā mea ku whōloa ho tai tohi ki ai whāfua ho whānau, whāfua he ngā mātua tō tō rea aki lahiangi o ku ofa ia te koe. Rea whakamālo ma upe. Oua na ake teu teu tuku hapalapare ma ke whakarere I ke mahu inga ngē ia I he taha ke o whai. O ku hiki atu e ngahi kau ngā mea. Tupu hake whānau pe mālolo moho tau ngāhi o whānga. O ku whaingo fua ke tau mea vāinga aki e ni ihike he, kai oua ku hoko e aho te nau pūri ai me te ki tau tolu. Pe toi mai pe whāhinga o whewhe nai ka pau, pe koe peheange mai nae. Nai pehe e toko taha whātohi, ko he rieta pisa si tou, ko he loi mati whakamamahi taha u whātoa. Ai loi mata o ku pehe, ko e ngahi rea na e kai rea aki, mo e ngā aue ko te eki ai ke whai. He ngahi tau tahi wano alo tonga tau Vietnami, na e whana I ai, ha me mi pa o sia si ko hapai late, ko sei hesi I Vietnam toke laho. Na e whiunga, ha tau e ua I kai mahinu ke whamiri pe unne mo ui pe kua mate. Whai whai pe whakangofua hini ihi kun puke po pula ia, o whakangofua kini hanga whai hatohi, kai fo irea pe, e ua nima. Koe hānai te tare aki I hota ngai ki hota whāmeri, e tai me hoko mai ai ha mea pehe. Ka pau ko tau I haftu unga ta tau, I ha tau e ua. I kai te ta I lo I pe te tau toi whilo aki. I hene loto ke oange ki hano whāmeri ha mea te nau I lo I. Ko ia ia o kune whakahātu pe mo whai e tohi. Nā ne oang fi oange ha whare I mahu inga pe nane tohi o pehe. O ku mahu inga e ngahi me ane, Māri Tempare, ngā au e whakawhai whekau. Ako University, viritaki atu, whakotūha tā moa, tohi historia, whai tātu o ua he tāu. tau whakahonga I ai mo ui. I he tau mo ui aki a whenga ki mauha fia fia I he whanonga. Pea vahe vahe e tau o wha ki ho tau ngahi kau ngā mea moi whahamiri. E ia e aho, e more ai me te ki tau tautaki taha, ai ngahi a pongpongi. Nai mai e whakamui he tohi e sione, fuakau fo o. Nā e, pehe ai he whakamui, hange e koe ku ofa I a te ki motolu, ke me ufe ofa aki ki a te ki motolu. Mahalo ku meheni ha mouni ihi moi whaiva motua, Oku pehe koe out town. Ka pau ku ilo ki ai hoi ki whawhine. Ka pau ku mo ilo I te mo manatu I e koloko, kolowa ko nā. Ai au whai ai tala noa, I he hivani. Na e mate ai e meni I wepi he ne whaere. Pea oku tau lau iha, o kau ki he mamahi. Moi tue noa a hono huspa niti kei tala voko si ausi. Ai e ne nofo moha foha kei tau whaha. Na e kai fie mate fie maria e mili ia na ne loto ke ne toia au si e fie fia o ene mo ui. Na e toi aong o ange hano whainga maria ke te foki mai ke mamani o ne toi mo ui. He aho ne hoko ai hona tau hong fulu maua. I he kamadā na e fie fia ke ne toi foki. Kana e vave pe more atu e whiwhia ko ia. Na iaiha whiwhia ia. He I loi e me I kaiha tau whiwhia he I loi e me ri e iaiha ngata ahanga. Na I fuu whakamamahi e ne I loi e ne tai tokanga ke uhinga mo e whakaofo e mo ui lorotonga tai mina I kei mo ui ai. Ki mua e peto ki foki ki hono malo loanga na I tangi lau lau ai me ri o pehe. Oku I loi nai he kakai ai mahu inga e mo ui lorotonga e nau ma uia he meni di takitaha. Oku whanonga taha whakataha pe tau I loi e mea oku mahu inga taha I he mo ueni pe mo e te honga ia koe uhi ko tau ngā he tāpoki. Nā e pehe e hatoko taha whautohi I loa. O ku whakatou māu pe I he tau mo ui ai mahu mo e honge o na putputa tau pe. Ka tau tokanga o ku toi hoko mai ko tau konche nisi ki tau whiri ki ai. Ko e ngou e whē te tau tokanga I ko e taimi ku tau whiri ai ke ua te tau tokanga taha ki he mea o ku mori me he tau mo ui. Ka tau toka ngai, he mea o kurorotonga mātaha ai o whā mo uilelei whāmeri ka mea ngā ue whiwhia I nā tūlā. Mo e ngāhi whenga whakafo I tui tui o kune mai whiwhia o kumoria turewa ai potu lala. O whaka āna ua ki he mea muna ka taua usia a he vani I mamani. I e toka te rinu mo ngāhi whakawa hei wawalu. Bēs tolu tolu, o ku whakahama I ai. He koi hāhano aonga ki he tangata o ka pau, o ku whuaki ki a te ha mea ofa, pe a kui kai tene tāri ai mea ofa. Ma kai o kui kai tene fie fia I he mea o ku whuaki ki a te ia, pe a kui kai foki tene fie fia I he toko taha o ku whuaki ai mea ofa. Nai mai a tangata filosofa loma koho lasi o pehe, koe hape ni ihi ku tāpua ki ihe o tua, to o ia o ngāwe a ki ia I he loto whakawhetai. Koe uhi, ko whepe ha whetu, te ke nofo ai, te ke lava o pehe, ko ke mo uhi fie fie ai. I he ngāhi tā o lahi ko he ri, ne u whakaofa ia he tala noa, Kia poke ila tari, nai whaere ia e Minnesota he tahawalu hi wanoa ki haonga mātua no ue, peane keisi I, nai ne whaingata ia whakaisi no kai lawa o sio. Nā ne fie kau I he ngāhi mea, I he mo ui, neongo ai whakamamahi ki he ne mo ui. Kā he ne whainga, nai ne lawa o au sio mea katoa pēna ne lawa ke whai. Ai ana nā pehe he ni ihi nā ne whinga pia ne alu ke he kōrisi. Nā ne mau ha mata I tohi Minnesota pia ne aku I Columbia pia I he Universite o Oslo pia ne hoko ai ko ha pure ako I ha ako I valu pia nā ne tohi a mea pehe ni he taho e ngā he tohi e taha fitu kua ne whau o pehe nā ku mata taha pe pia nā fu lahi whau e ne patipate ko ia ne usio pe I haki I fo I awasi I si I hoku mata to he mā Niu toki lava pe o sio ki hatohi ka pau e hiki hake ke ofi ki hoko mata pe au feinga wavare ke usio whakato o hema ki hai. Koe whakaofa, koe whakaofo i tahahiva whātolu i hana tau ni manoa tupu. Nai whakahoko ai ha tafafai to'o, o toi whakafoki ai ha konga lahi e ne sio, ai e ne tau lahi whau, ai i kai tene mau. Nai toi whakaawa hake ai ha mamani fo ou o whakafiafia ki a te ia, nane fiafia au pito he whangaki i mea i iki, o kui kai ki tau whakamahu inga i ai, hange e kona siofi, ai manupuna, ai puna ai fo i manupuna. Piko ane siofi e kāripa e mahina i he pō takitaha. Nāne whakaosi hataha o e ngāhi tohi ake e ai ngāhi reani e tamai he vani. O kuou whakamālo ki he awhiona. O kuou whakamālo atu ki he awhiona. Nāi whono loto whakawhetai a poke ila tāri ka uhi koha no ngāhi tāpua ki nāne whakawhetai hai. Nai Pulosi e ne tohi whakamumui tāhae tā walu, tāhiwa walua i he hon tāuhi wāua, nai ui koe fie fie hana katoa e kumo ui. Nai makatukunga he ne whakawhetai koe uhi koe ne whakahonga i hana ngāhe tāpua ki nai ne maui ka kato neongo ai whaingatā. I he whakawa whakau te Salonika wahe ni mawes taha walo. O talamai he apostolo ko Paula whakawhetai i he mea katoa pe he koe whina ngalo ia o e otua. Tau toi whakamanatu mua ke tala noa ki he ke lia e toko hongo fulu. Pe humai e sisu ke potu kakai e tahana whakawhetau laki ke teiha kau tangata ke lia e toko hongo fulu pe nau tu umama o atu pe nau kalanga reo lahi o pe sisu eiki ki ka alofa mai ke teki mahutolu. Pehene mamata atu na ne pehege te ginau tolu mo wo, whakahaki mo tolu ki he kautaula eki. Pea pehei he nau alu, na e whakamaa a ginau tolu. Pea na e foki mai ho nau toko taha, i hene mamata kua whakama uhi ia. O ne whakamalo ia aki, ai reo lahi ki he otua. O whakafo ohi fo ia ki hana vae, i he whakafeta e kia te ia, kā koe sa meiria ia. Pea rea a sisu o peheange, i kai na e whakamaa ai toko hongo fulu. Kako fe ia ai toko hivahia. O kui kai i loa ke whakafoki mai, ke foki mai hataha, ke whakamalo ke o tua, ka koe tangata murini pe. Na e wholofola e ki, ha whakahane whai ke palofitiko sisu samita, o kui kai ha mea o whakatupu ho hawai at ai tangata ke o tua, ka ako ki nau tōlu u kai ke whakahā hono tō ukupū i he ngā he mea katoa pē. O whake tau kau hen ihi o whakamā lō ki he tau tamai he vani. Ka pau o ku kau, ai tā iho o ngā i he ngā hianga hala mamawha, tā o ku kau ai loto ho ngā i ngā ia, i he taha o e ngā he ulunganga fisi fisi mua taha. Nei o ngā he liu u koko ki he tau mo ui, ka ka pau te tau loto ho ngā ia, e whono ho tau ngāhi aho ki he lahi taha te tau lawa i he ngāhi mea o ku mahu inga taha. O whake tau whakamahu inga ia ki nāu tōlu, tau o whataha ai, pe tau whakaha ki a te ki nāu tōlu e tau o wha i he rea mai ngā aue. I hono whakaosi o ko whakatau ange, ke tau takitaha whakaha ho ngā ia ki ho tau eiki, mo tau whakamo ui ko si sukalaisi. O ku omi he ne ngong lere nāu nāu ia e ngāhi tāri ki he ngāhi whihui mā o ngā taha o e mo ui, koe tau hau mei whē, koe hā ku tau i he ni ai, o ku alu ki whē he ku lau māri e i he i kumate. Nani ako i ke tau lotu, nani ako i ke tau tolu ke tau ngā ue, nani ako i mai e fōnga ke tau mo ui ai, koe ene mo ui, ko ha tuku whakaholo ia oi ofa. Nāne whakamo ui e maha ki, nāne hiki hake aki nāu tōlu nāi mawhasia, nāne whakahauwhi ai angahala. Nāi hakosia e taime nāne tūtoko taha ai, nāi ongo i veivei ua he ni ihi o ka apostolo, nāi lawaki ia, e he toko taha, nāi hokai he kausotia lo maa hano pakapakapia tō, e he kautangata i tā a ene mo ui. Ka o kei ongo pē me he mo unga kokolokota a ene ngahi lea ofa e tamai Whakamore more I ki nāu tōlu, he oku i kai, te nāu ilo aia o ok nāu whai. Ki moianga e mahalo hi ene ofa hi ku anga, il afio ene I ku anga ne mo ui na nere ai o pehe o ku māu he whanga fōke si ai tafu, mo he whanga manua e tā, a tā ai mohenga, ka oku I kai, māu he whoha e tangata ha potu ke tokoto ai hana ulu. Koe kupu I rea ko ia o kai haloki a tā I he whare telefono ngā, na I kai koe kupu I rea I au hataha, ka kohono whakaha mai ka kune whakafe I au mo koe ke tau ma uia, ka kune kei whakafe I mai. Ma kai o koutu he matapā o tukituki ka pau I whanongo I hataha ki hokure o, pia toa e matapā te huatu ki a te ia, pia te makai kei nanga whakataha. Ko hai e tangata loto mamahi koeni, na e Fe ao moe mamahi, ko hai a tu'u io ene nau ia, ko hai ia oktau takimua, ko ia hotau whakamo'ui, ko alo ia otua, ko ia tupuanga hotau whakamo'ui, o kune kore mai, mui mui ia te ao, o kune whakahinihune mai, alo, pia ke whai pehepe, o kune kore mai, tauhe kua hai whekau, Tā mui mui mua ia te ia, tā whaifaitaki mua ki he ene sīpinga, tā utalanga fua mua ki he ene wholofola, I he tau whai ia, koe tau whuaki ange ai ki a te ia, ai mea whuaki whakalangi, koe loto whakawhetae moe honga ia, e kāinga o whenea kua ulotua whakamātua atu ki tau loto, lava o liriu e tau mui, pia ki tau ilo ia mea ku mahu ingataha, pia tau whakaha ma upe loto honga ia, o tau mauai e fiefie whanonga. I he huafa, o si isu kalaisi. Amen.